msafi.com.
Monivo tena.
Yuli kibali.
Tabasamu lako linanivutia. Mini wako nawe wangu pia. Tabasamu lako linanivutia. Mini wako nawe wangu pia. Sema utakacho nitakupatia. Nipe moyo wako, shika wangu pia. Unanipenda na kupenda, tunapendana sana. Na siku zinaenda, hatutoachana mama. Unanipenda na kupenda, tunapendana sana. Na siku zinaenda, hatutoachana mama. Basi mpenzi, sogea karibu yangu, nikuimbie nyimbo tenzi, wendo malikia wangu. Basi mpenzi, sogea karibu yangu, nikuimbie utenzi, wendo malikia wangu. I will die for you, die for you, die for you, die for you. I will die for you, die for you, die for you. I will die for you, die for you, die for you, die for you. I will die for you, die for you, die for you. Umeumbwa umeumbika, yani kama maraika. Acha tu nikupe sifa, mana mi umenishika. Na penzi lako unarunipa, yani unanimariza. Kukupenda mi sitochoka, oh mama. Na penzi lako unarunipa, mi unanimariza. Na kukupenda we sitochoka, mama. Basi mpenzi, sogea karibu yangu, nikuimbie nyimbo tenzi, wendo malikia wangu. Basi mpenzi, sogea karibu yangu, nikuimbie utenzi, wendo malikia wangu. I will die for you, die for you, die for you, die for you. I will die for you, die for you, die for you. I will die for you, die for you, die for you, die for you. I will die for you, die for you, die for you. Monivo from Happy Gay Vibe Squad Mkuranga Moja. Wanangu wote wakari, we minimo, we alfresha. Salimie Rude, oh Monivo tena. Moni, oh, 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 ah, 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 eh, ah, 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 eh, eh, eh.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.